This is for you, baby. Lex Kills. The Party Animal.
Animal Production.
Alright. Your friends are saying me na kuchezea. Wanasema penzi nitachilia. Wambie kwako nimekwamilia. And to me you are pretty, Malkia.
I'm gonna marry you.
Twende kwetu nyumbani.
I'm gonna marry you.
Uwe wangu milele.
I'm gonna marry you.
Twenze tu honeymoon.
I'm gonna marry you.
Niwe nawe milele.
The other day your friends were calling you, telling you to walk away and leave me. They told you I'm good for nothing. Ukaja kwangu na machozi machoni. Ukasema unanipenda just the way niko. Hata waseme nini uwezi kuniacha. And you promised to always stay with me. Hata wasemeje uwezi kuniacha.
I'm gonna marry you.
Twende kwetu nyumbani.
I'm gonna marry you.
Uwe wangu milele.
I'm gonna marry you.
Twenze tu honeymoon.
I'm gonna marry you.
Niwe nawe milele.
The other day my family was calling me. They told me to walk away and leave you. Wakasema we unakuwaga malaya. They don't like hizo nguo fupi unavalia. But I said that I'll never ever leave you. Na hizo nguo fupi ndizo mimi napendaga. Hata wakuita malaya ama wakuitaje. To me, forever nitakuitaga baby.
I'm gonna marry you.
Twende kwetu nyumbani.
I'm gonna marry you.
Uwe wangu milele.
I'm gonna marry you.
Twenze tu honeymoon.
I'm gonna marry you.
Niwe nawe milele. Kwetu nyumbani.
I'm gonna marry you.
Uwe wangu milele.
I'm gonna marry you.
Twenze tu honeymoon.
I'm gonna marry you.
Niwe nawe milele.
I'm gonna marry you.
Twende kwetu nyumbani.
I'm gonna marry you.
Uwe wangu milele.
I'm gonna marry you.
Twenze tu honeymoon.
I'm gonna marry you.
Niwe nawe milele.